God draws all peoples to himself. Daniel part 3. Yehova akubweletsa anthu onse kwa iye mwini. Daniel ndime ya chitatu. Tikuyamba kuwerenga kwa mawu. Apa tikuona za zitsanzo zina za mmene Yehova Atate analemekezera ndi kupulumutsa anthu amene adzipereka kwa thunthu kwa iye ndi mtima wawo komanso ndi moyo wawo wonse. Mfumu Nebukadneza adapanga chipangizo chifano cha goride Yehova wawo amene iwo amamulambira. Ndiye amafuna aliyense mu ufumu wake achipembedze chifanocho. Analamulira akulu ake onse kuti adzibwera ndi kugwadira pakupembedza pamene chitoliro chikalira. Ndipo akapanda kutero ndiye kuti adzaponyedwa ng'anjo yotentha ya moto. Anzache a Daniel atatu sanamvere pakulemekeza lamulo la mfumu. Chifukwa Yehova amakana kuti tisagwadire munthu wina aliyense kapena mfano lililonse pokhapokha Yehova iye mwini. Tikuona izi kubuku la Daniel chapter 3 kuyambira pa buku la 8 kulekeza 25. Chifukwa chache anayandikira akasidi ena nthawi yomweyi naneneza Ayuda. Anayankha nati kwa mfumu Nebukadnezara, "Mfumu, mukhale ndi moyo chikhalire. Inu mfumu, mwalamulira kuti munthu aliyense amene adzamva mawu alipenga, chitoliro, zeze, nsasi, chisakasa, ngoli ndi zoimbitsa zilizonse, agwadire nalambira fanolo la golidi. Ndi yense wosagwadira ndi kulambira adzaponyedwa mkati mwa ng'anjo yotentha ya moto." Alipo Ayuda amene muna wayika ayang'anire ntchito ya dera la ku Babulo, Shadraki, Mesheki ndi Abednego. Amuna awa mfumu sana samalire inu. Satumikira milungu yanu kapena kulambira fano la golide mudaliyimikalo. Pamenepo Nebukadnezara munkwiyo ndi mukali wache anawauza abwere nawo Shadraki, Mesheki ndi Abednego. Ndipo anabwera nawo amunawa kwa mfumu. Nebukadnezara anayankha nati kwa iwo, "Kodi mutero dala Shadraki, Mesheki ndi Abednego kusatumikira milungu yanga ndi kusalambira fano la golidi ndinaliyimika lo? Mukavomereza tsono pakumva mawu alipenga chitoliro, zeze, nsasi, chisakasa ndi ngoli ndi zoimbitsa zilizonse, kugwadira ndi kulambira fano ndinalipanga chabwino, koma mukapanda kulambira mudzaponyedwa nthawi yomweyi mkati mwa ng'anjo yotentha ya moto. Ndipo milungu amene adzakulanditsani mmanja mwanu ndi ndani?" Shadraki, Mesheki ndi Abednego anayankha nati kwa mfumu Nebukadnezara, "Sikufunika kuti tikuyankheni pa mulandu uwu. Taonani, Yehova wathu amene tintumikira akhoza kutilanditsa ng'anjo yotentha ya moto, natatilanditsa mdzanja lanu mfumu. Koma akapanda kutero, dziwani mfumu kuti sitidzatumikira milungu yanu kapena kulambira fano la golidi mudaliyimikalo." Pamenepo Nebukadnezara anadzadzidwa ndi ukali ndi maonekedwe a nkhope yache, anasandulukira Shadraki, Mesheki ndi Abednego. Anayankha nati asonkheze ng'anjo kasanu ndi kawiri, koposa umo amasonkhezera. Nawuza amuna ena amphamvu mkhamu lache la nkhondo amange Shadraki, Mesheki ndi Abednego ndi kuwaponya ng'anjo yotentha ya moto. Pamenepo amuna awa anamangidwa ali chivalire zofunda zawo, malaya awo ndi nduwira zawo ndi zovala zawo zina, naponyedwa mkati mwa ng'anjo yotentha ya moto. Motero popeza mawu a mfumu anafulumiza ndi ng'anjo inatentha koposa lawi la moto linapha iwo aja ananyamula Shadraki, Mesheki ndi Abednego. Ndipo amuna atatu yawa Shadrach, Meshach ndi Abednego anagwa pansi omangidwa mkati mwanganjo yotentha ya moto. Pamenepo mfumu Nebukadinezala anadabwa nauka nsanga nanena nati kwa mandoda achi, kodi sitinaponya amuna atatu omangidwa mkati mwa moto? Anayankha nati, taonani ndili kuona amuna anayi womasuka ali mkuyenda mkati mwa moto, ndipo alibe kupweteka. Ndi maonekedwe awachinayi akunga mwana wa milungu. Pamenepo Nebukadinezala anaandikira pa khomo la ng'anjo yotentha ya moto. Analankhula nati, Shadrach, Meshach ndi Abednego, inu atumiki a Yehova wamwambamwamba, tulukani idzani kuno. Pamenepo Shadrach, Meshach ndi Abednego anatuluka mkati mwa moto, ndipo akalonga akazembe ndi ziwanga ndi mandoda a mfumu atasonkhana anaona amunawa kuti moto unalibe mphamvu pa matupi awo, losawauka tsitsi la pamutu pawo ndi zofunda zawo zosasandulika, fungo lomwe la moto losawaomba. Nebukadinezala ananena nati, alemekezedwe Yehova wa Shadrach, Meshach ndi Abednego, amene anatuma mthenga wache napulumutsa atumiki ache onkhulupirira iye, nasanduliza mawu a ine mfumu, napereka matupi awo kuti asatumikire kapena kulambira milungu ina yonse koma Yehova wawo wawo. Chifukwa chache ndilamulira kuti anthu ali wonse, mtundu uli wonse ndi amanenedwe ali wonse akunenera molakwira Yehova wa Shadrach, Meshach ndi Abednego adzadulidwa nthuli nthuli, nyumba zawo zidzasandulizika dzala, popeza palibe Yehova wina akhoza kulanditsa motero. Pamenepo mfumu inakuza Shadrach, Meshach ndi Abednego mdera la ku Babulo. Mafuso woti tikambirane. Fuso number 1. Kodi mbili ya zochitikazi sikuti tsikimizira kuti Yehova wathu sasintha? Kodi Yesu nzaka mazana 6 sananene kodi kwa anthu kuti iye anena, amene adzavomereza ine pamaso pa anthu, ine ndidzamvomereza pamaso pa Atate anga amene ali kumwamba? Fuso number 2. Kodi inu mukufuna kulemekezedwa ndi Yehova monga taonazi? Fuso number 3. Kodi mukuyenera kuti muchitenji kuti mulemekezedwe? Kodi ndikumukonda iye? Kulemekezeka kodi kumuvera kodi chilichonse choyenera? Mulingalire kuchokera pano kupita kutsogolo pochita chimene afuna inu muchite. Fuso number 4. Kodi mukuzindikira kuti Atate Yehova akufuna anthu onse apa dziko pano kuti adze kwa iye, ndipo akhoza kuchita choncho ngati angapeze anthu ofunitsitsa kukonda, kumvera, kulemekeza ndi kumtsata iye pamene akutitsogolera ku ntchito yake? Kodi mukufuna kukhala ngati mmodzi wa anthu amenewa? Atate Yehova mwachidziwikire anamusamalira Nebukadineza, koma sanakhutitsidwe moyenelera Atate Yehova kupulumutsa Shadrach, Meshach ndi Abednego kuchokera mung'anjo yotentha ya moto. Uhutu ukukhala mwayi wa ukulu zedi. Yehova anadziulula yekha kwa Nebukadineza monga choncho, komano patsogolo pache analengezera kuti ndikuyika lamulo kuti munthu aliyense mdziko lililonse kapena manenedwe amene akulankhula chonyasa chilichonse motsutsana ndi Yehova wa Shadrach, Meshach ndi Abednego adzadulidwa nthuli nthuli, ndipo nyumba zawo zidzapangidwa shulu cha phulusa, chifukwa palibe Yehova wina amene angapulumutse motere. Fuso nambala 1. Kodi mukumva bwanji zama yankhulidwe amene wa amfumu Nebukadinezala? Kodi salibe odzikuza kudzita mandila ndi kudzika anthu kuti aope iye? Fuso nambala 2. Kodi anagonja iye kwa Yehova? Kapena anangolengeza kuti Yehova ndi wamphamvu koposa timilungu tilitonse tomwe iye amatidziwa? Fuso nambala 3. Kodi Nebukadineza amadzitenga iye wothekera monga chimodzi-modzi ndi Yehova pofanana-fanana? Fuso nambala 4. Kodi mfumu Nebukadineza anali wokonzeka kulambira Yehova? Kulankhula kwa mfumu kumayenera kukhala kokhumudwitsa kwambiri kwa Atate athu Yehova. Anamupatsa Nebukadineza mwayi ngati uwoti afike chifupi ndi iye, koma sanali wokonzeka. Ndiye mukudziwa apa pali zotsatira pa zimenezi zinachitika patsogolo pa moyo wake. Ndipo izi nzodabwitsa zoonetsera chikondi cha Yehova. Chifundo, chisomo, chipiriro ndi kuleza mtima kwa Yehova. Komanso kuonetsera ndi kukuunikitsitsani kuti tichite chifuniro chake. Ndipo zikutuonetsera kudzichepetsa kwa Atate chifukwa anamubweretsa mfumu Nebukadineza kwa iye mwini, ngakhale analibe wonyada. Tikuwerenga mu mbuku la Daniel chapter 4, ndiye zapatsidwa ngati zomwe analemba ndi mfumu polengezera. Tiwerenga. Ine Nebukadineza mfumu kwa anthu onse, dziko lonse, chinenelo chonse chokhala pa dziko lapansi. Mtendere wochuluka kwa inu. Ndaganiza kuti ndi chabwino kuti ndilengeze zizindikiro ndi zodabwitsa zimene Yehova wamphamvu wachita pa ine. Zizindikiro zake nzopambana, ndipo zodabwitsa zake ndi zamphamvu. Ufumu wake ndi wamuyaya, ndipo ulamuliro wake ndi wonka ku mibado mibado. Mafuso woti tikambirane. Fuso nambala 1. Ichi ndi chokhacho chomwe mfumu inalengeza, koma kodi mukuonapo kusiyanitsa kwakukulu kwa mtima wa mfumu? Kodi sakuuza ufumu wake wonse zimene Yehova anachita pa iye? Ndiye mukuona mmene akuyambira tsopano kulambira Yehova wa mphamvu. Tipeza za zomwe zinamuchitikira iye kuti abwerere kwathunthu pamaso pa Yehova, komatu izi zili mphunziro lina, phunziro lomwe ndi nambala 4. Uku ndi kumaliza kwa phunziro lathu la chitatu. Tipitiliza nkhaniyi mu mphunziro nambala 4. Amen.